Mazoma, Matalaza, she had a good way to live among the Maki Jazai, Kibugu lobo na manta we police. Hoku nyindo knombo wa. Nintala, ha, eh.
Nintala, hengo, hengo, heba, fane. Buji kubu, kakushi kusi.
Nintala, ha, eh.
Nintala, hengo, hengo, heba, fane.
Yay! How many hours are going to give me? abafana bangakini fana mabahamba nami kodwa ngeke uzibone ngisho uthumbise eduze kwabo ngoba udona igugu kimi ophe ukabanqele osibisi ukabanqele sizizo ihamba nami lezo kodwa ngeke uzibone ngigugu eduze kwabo ngoba ingene aweni akathi angazi vele ukuthi angenze njani nkosi yami angisamnyanyile koko masondo wey nkosi yami uvele ukuthi anguyise bo mvinyongo hayi le nto le wena uyisima ngempela wena sakansimbi ubonakale ngomthwala ikhanda lokhubazeka ukuthibekise kwelasengilani kwelamandizi safika zehlihlaza weniyo 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 angishuthe nokhuzane weniyo weniyo kuze kuphele upapa mfana awaziwandawo ufana omhlala phansi hle hlambe senakapha uma nimdala kunawe hlala phansi hlala phansi leli volontiya lasemabhidi heyi wakhala ukhala ligwili mfana wami ufuna zikufake emcimbini okogcotshwa kwesilo laphana uthi ubona mina kwiphosta hawu afuna ungavuluke ngisho umvunula mfana wami ungenatheke ngisho esimenye kuyobanyini mfana mphila ngeke azama ufihle kubantu uzenze ngathi uyayimela kanti ayikho le nto yakho yazi ngihlale ngikhohlwa njalo ngihlale ngithi ngizobe ngikhulume nawe mhlawumbe ungavuma mhlawumbe ungajabula nje asakaziyozama kasasa mfana mhlawumbe khona ezizabuya Ay, am negile. Ey, yeah, I'm shaking it up, baby. Oh, bechera para UK. Será que já viu a cash? Ey, vai que ela muda por esse lugo. Acho que isso.
Ey, lalela.
Mano, que cheio aí já viu. Troca a mesa zuru. Lava.
Egoja zwenza mina ndoda I love your fish when I'm at dive so that how how is it your zakho nifuna nambani awuzo uthanda isibizi sangoma namangiyeke I see sanumbizile nje ngisibizi sangoma namangiyeke awahle futhi kahle 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 awu awu hada ngoma ufana ukini lapho mkhulu lelo ewashana from sangoma and hama ngoma nomtibo akuthi uhambe kahle
Hayi asahambe ndoda, yelela kabi. Mangakuyeke ngomilimpilo, hhayi ukushaya kancane. Hhayi ukushaya kakhulu ungithanda intwanzi kule game. Kule mfuke saba.
Yena washaya kimi ngabafasi. Yena washaya kimi ngabafasi. Bahlangana ngabafasi.
Ngishaya ngabi impela mngani wami ngoba yibo bazike ukuthi bangabantu emhlabeni awazi wonke omunye umuntu uyamthuka nje, uyamthuka nje. Wena uhlonipha lo muntu othi umfazi wami kuphe kahle kahle nombazi wena wamthathapho wagananeni ziphi ijomo akumavidi uthanda kangako ukushuthi wazi wayishutha ngisho usendlini encane ziphi ijombe zabafazi bakho begana wena wena wabiza umhlithi wezangoma nje awugigisa izangoma nje wabiza ithembi zokudla kwandiyoza uthomshana uma ngabe pho bashada pho bayishitshe ngangiyibona namanje njalo angaze ngiyibona ingane encane phela mina ngisabe lutha ngiwesabe ngishitshe ngayisho angiyisoli ngiyisizwa mina mfana wami wena uyisehlasenyuka njengajongololo usiphusha nzonda fike ngosizo usinqe sempisi ibhelevana umzungezi wayekhulaphuninja utshela imina wethu ngusecamazondo njengamazolo ngumfusenkama ziyaqina ezobu yabonga inkunzi engenamvalo yazonde engenamenisi uzanda zimanqulu ngoqubula utwayo mafunza athekelo wegamsoshwana umqashule idindi ziboshiwe zenu imwetu ngomshaya wentombi phambi kwesokathuni bafazilizela mama wangena umakoti ekhaya awunali independent lika 24 webani yeyi awulandi kulumuzo xaza amandla Evan wami, lalela, ungaphindi udlalele kimi, yezwa? Ungaphindi udlalele kimi. Ngikuthe thwasi ngamabomu, ngiyakubhaza. Ngibethe zakho mfana wami, yeyi. Wena ngangidizisa wena. Ngandisa, awufiki. Ngangidizisa mina. Ade ngushiye khona kanje. Awukhaya. Awukhaya wamadoda. Uzokothamela injani, ufike wehliswa inyuma ingane. Uvulule nemvulule ezidwedwe. Ngehlonyuka nengane ngenxa nje yokuzonda umfana omncane wasemandla
kanje ufafana nese mbeso no machani awungayihlabela ngoma ndoda wajabula umfoto omjalo mabhabhalazi mabili wajabula umfowethu ugulu wajabula ukutakala nomvuvo zengane waze wazojabula umfoto omjalo maphoyeni zasha asabe wethu njani nkokandlula unqongo ziyasehla ziyaxepha izinja zamabhizi ziyazala zanyelezela umpama yeva iyagadi yaxepha umpama yeshingi yagadi yaphindelela ithi babize bonke abakulo umkongabisi lapho ngibisi sadla sekawo mankonokfelo nogwaja lozikundla ngokulala mazela uhlanga esimabele esikudlwe emaqendela athuthu phanze bathina ngithe ngiyayiqeda le ndaba ngiyayiqeda 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 ngiyayi